baby. Zombies could die, you know. Hey.
Yo, yo.
Body. Hello. Zombie star. Mi mwenyewe mega superstar. So utasema nini? Una nanako we catching fight not feelings wenzako. Una nanako hater shut up. Surabaya toka.
Disconnect.